ahubwo ya nuko ari yarushijeho kuba mabi urebye uko byabaye n'umubare byari bisanzwe rero ariko hano imurambi icyo mvugira ko hafite amateka byabaye na ngombwa ko tuza kuhibukira aya mateka yacu mabi hanerekana afite n'ikindi kimenyetso afite ikimenyetso cy'uko hagaragarira gutsindwa n'icyaha kw'abantu benshi gutsindwa n'icyaha icyo cyaha cyatumye genocide iba amateka mabi aha abantu benshi hari byinshi bigaragaza ari ibimenyetso bigaragaza ku gutsindwa kw'abantu benshi abantu benshi mvuga n'abantu abantu benshi mvuga reka mpere ku banyarwanda twebwe ubwacu ni ikimenyetso cy'uko abanyarwanda twananiwe twatsinzwe tugatsindwa n'icyaha icyaha cya politiki mbi icyaha cyatumye genocide uhereye kuri leta yari iriho icyo gihe abayobozi b'igihugu bose ku nzego zose batumye genocide iba bayigizemo uruhare kuva na kera bamwe muri bo bashyigikiye politiki hari ikimenyetso hano cyo kugutsinda hari ikimenyetso cyo gutsindwa n'icyo cyaha no ku zindi nzego zose zitari iz'ubutegetsi gusa bw'igihugu cyangwa politiki n'izindi nzego institutions inzego zaba iz'amadini amadini imiryango isanzwe y'abanyarwanda aha ngaha hari icyaha kambanze mvuge gato ku cyo cy'abanyarwanda muri twebwe ibyo bya inzego z'imiyoborere inzego za politiki izo rwose icyaha nicyo turwana nacyo kukirandura no gukosora ibitaragenze neza ariko icyo cyaha kirahari ku by'amadini abakorera kwigisha abantu kubana abakorera abantu kwigisha abantu gukorera kwigisha abantu ijambo ry'imana nabo hari icyaha cyo gutsindwa n'ibyateye genocide ariko ibyo byose noneho ku muryango uri umuryango w'umunyarwanda umuryango nyarwanda waratsinzwe n'icyo cyaha twabigenza dute rero kugira ngo duhindure aya mateka kuko ni nacyo dukwiye kuba twibuka ahangaha usibye kwibuka abacu bahaguye batagira umubare bazize ubusa tuba dukwiye no kwibaza icyakorwa kugira ngo ayo mateka tuyarandure politiki tuyirambe ntabwo byashoboka twebwe ubwacu tutisuzuma kugira ngo umuyobozi uwo ari we wese kugira ngo abakuriye ayo madini bigisha ubundi bigisha abantu kubana bigisha ijambo ry'imana bigisha bakwiye kuba bigisha ibyiza kugira ngo bihinduke nuko nabo bisuzuma abantu bakareka guhora badashaka kumva ko hari ubabwira ko hari icyaha bakoze hari intege nke bagize kandi byarabaye uvuze umupastori wagize nabi, uvuze umupadiri wagize nabi, uvuze umusenyeri wagize nabi, icyo gihe abantu bagasubira inyuma bakavuga ko wakoze ishyano wavuze amadini. Iyo uvuze shefu wagize nabi, ibintu bikavuga ko wakoze ishyano wavuze idini. Ariko ku rundi ruhande abantu bakaba batubwira bati ariko nibyo, ntabwo ari amadini yagize nabi. Reka tuvuge ko ari byo. N'abantu bati ni abantu bagize nabi. Ariko abo bantu iyo bavuzweho, kuki noneho se ugaruka kandi kubyitirira idini ukavuga ngo bavuze idini nabi kandi bavugaga baba? Waho bishakiye uravuga uti idini nta muri rusange nta cyaha ryakoze. Okay, nemeranyije nawe. Kuki iyo bavuze uwagize nabi noneho ku giti cye ubihindura ko batunze urutoki idini? Ibyo rero, ibyo nabyo ni icyaha. Ni icyaha kandi kizababuza uburenganzira bwo kugira ngo muhagarare imbere y'abantu mubigishe, kuko ntabyo mufite mubigishe ngo muhagarare imbere y'abantu. Umuntu ukoresha ukuri yarakwiye kuba yemera icyaha aho kiri, agakora kugira ngo ahubwo kitazongera kuba. Ni nabyo batwigisha mu magambo gusa, ibyo barabizi iyo babitwigisha, ariko mu ngiro bikababera ikibazo. Muri iki rero, kugira ngo duhindure u Rwanda, twubake u Rwanda rushya rwacu rw'ejo rw'abanyarwanda bose bakwiye kuba barimo, tureke gutwikira ibintu ngo twigire abera aho tutarabera. Ni nabwo niko byahinduka gusa, naho ibindi bizaba ari ukugumana ibirarane tugomba kwishyura no gutegereza icyo tuzakora, kuko tugomba kuzishyura uyu mwenda dufitiye abanyarwanda, dufitiye igihugu cyacu bijyanye n'amateka yacu. Aha nanone ntabwo hagarukira ku banyarwanda gusa. Icyiza cya Murambi ntabwo bigarukira ku banyarwanda twebwe gusa icyaha twakoze. Dukwiye kuba twicuza, dukwiye kuba duhindura imico yacu kugira ngo duhindure aya mateka. Aha i Murambi hagaragarira gutsindwa n'icyaha cya genocide n'amahanga. Amahanga yarasinzwe, amahanga yagize uruhare muri genocide y'u Rwanda. Amahanga ntabwo yagize uruhare gusa mu mateka yatumye genocide iba. Amahanga muri yo hari abakoze genocide rwose barayikora nk'abanyarwanda uko twayikoze. Usibye kubitera baranabikoze. Abo nabo inama nuko ni nk'iyo nagiraga abanyarwanda yo kwemera icyaha, noneho tugatera intambwe tugahindura, ntitube twasubira mu byo twakoze ari mu Rwanda, abo banyamahanga batazabikora n'ahandi. Nanone kugira ngo amahanga ahora atwikira ibintu ashaka uko yivana mu cyaha, akaba ari cyo ayo mahanga ashyira imbere, ntabwo ari byo. Ayo mahanga akwiye kwemera icyaha akacyicuza, akagisabira abanyarwanda imbabazi. Ikibigaragaza ni iki? Ikibigaragaza ni byinshi. Hari ibyo batubwiraga abari bari hano i Murambi, gukinira ku mva z'abantu bishwe muri genocide ukabakiniraho umupira hejuru ugakina volleyball. Ntabwo ari icyo gusa, ntabwo ari volleyball bivuze. Bivuze ikintu kiremereye. Bivuze kwerekana ko icya mbere cyabazanye aho ni ikindi. Ntabwo cyari ukukiza abantu nk'uko bavugaga ko bagomba gukiza abantu, ahubwo ni ukubica. cyakabiri no kwerekana ko ubuzima bw'abo bantu bakinira hejuru nta gaciro bufite ariko abo bantu bakinira hejuru ntabwo ari babandi gusa barimo n'abanyarwanda twese bari abantu bari muri riyamva abantu bakinira hejuru ntabwo ari uriya mubare w'abantu barimo gusa ukuvuga ngo barakinira ku buzima bw'abanyarwanda twese kwerekana ko ariko gaciro baduha ko nta kudufite byatera imbere ibyo nabyo bakumva ko bidahagije abo ngabo bakinira hejuru y'ubuzima bw'abanyarwanda bakinira kumva zabo bamaze kwica cyangwa kwicisha zabo politike yabo imaze kwica cyangwa kwicisha bagasubira inyuma noneho akaba ariho bashaka gucira abanyarwanda bishe urubanza bashaka kubacira urubanza bakavuga ko aribo bishe abo bamaze kwica kandi barangiza bagashaka kubacira urubanza bakabacira urubanza no mu buryo butari bwo kuko ubwo abo banyamahanga bafite urwo ruhare nibo bashaka kuba abagenzacyaha bakongera bakaba abashinjacyaha bakongera bakaba abacamanza mu rubanza rumwe bazica nibarangiza bakira urubanza victims abo bamaze kwita abo banyamahanga bumva ko bafite ubwo burenganzira niyo mpamvu abari aha muri zone turukwazi y'abafaransa n'abandi bari bafatanyije nabo ibyo abaturage b'abanyarwanda batubwiraga bari bari hano ni mu buzima babayemo ntabwo ari nkuru bumvise by'uko abafaransa bari baje hano muri turukwazi baje gushyigikira interahamwe nk'uko bazihigikiye na mbere zijya kwica n'uko baziremye bakazihigisha bakaziha intwaro barangiza bakaza noneho aho zigenda zineshwa akaza kuzitera inkunga kuzifasha kuzirwanirira gufasha kuca abanyarwanda ntabwo ari ibanga ntabwo ari impuha nta nubwo ari impuha ariko ngo ubivuze abakoze icyaha bati dufite urutonde rw'abanyarwanda tugomba gucira urubanza bahanuye indege mu ndege harimo iki muri iyo ndege harimo iki kigomba kwica abanyarwanda miliyoni muri iyo ndege abafaransa bari babitsemo iki kigomba kwica miliyoni y'abanyarwanda abafaransa bagira bati urubanza bagira bati uburenganzira bwo kuvuga ngo babashe gucira abanyarwanda urubanza n'indege bakayigenda bakayishyira kuri jenoside jenoside hano hano murambi hano muri cyahoze ari igikongoro muri intara y'amajyepfo jenoside kwica abatutsi byatangiye muri 59 59 n'iriya ndege bavuga ya hano ishobora kuba itari yakorwa itarajya n'umufakito ntabwo bihuriye abo bavuga bashaka gucira urubanza ni victims ba politike yabo mbi yabo bafaransa n'abandi bafatanyije nabo bandi mu Rwanda bakabigira uko rwaba abo bavuga bashaka gucira urubanza nibo barwanyije politike yabo mbi yagize u Rwanda uko rwaba yagize yatumye jenoside wo mu Rwanda ariko abantu ngo ni amahanga agahagarara akavuga ngo azakira abantu urubanza rwo kugira ngo bafite uburenganzira ntabwo bishoboka kuko atari byo nta nubwo bishoboka ahubwo ikijya kimbabaza ni kimwe icyo ndi gata gusa ni kimwe ko ibihe bihinduka vuba bigenda bihinduka vuba ibihe byahindutse vuba abicaga umuntu atabahahije bihagije icyo nicyo cyaha numva mfite ntabwo twakoze ntitwashoboye gukora ibihagije kugira ngo bicaga kuko bicaga n'aba bari aha muri turukwaza bagiye tutabonanye tudahuye nabo ngo umuntu ajya kubamariramo rwose mujinya bakajyana bakagira icyo bajyana bavanye mu Rwanda n'abari abandi baducitse bakambuka ubu bakaba bagaruka tukabakira neza tukabasubiza mu kongera kuba mu Banyarwanda ikijya kimbabaza ntabwo twabonye umwanya wo kugira ngo bamwe bo kugera hakurya aho bajya icyo rwose nakivuga ku mugaragaro nibyo binavugwaho ye nicyo kimbabaza kimbabaza kumara kwica barangiza ugacika ukagenda noneho akazaba n'abaza kukuburanira ngo naba na RPF nayo ngo yarishe yishe abantu yishe bahise yishe abahise miliyoni zikarinda zambuka zimaje kwica RPF yishe abahi RPF igira neza gusa cyangwa yararangaye sinzi ariko nta nyirango nuko ubushobozi butari buhari buhagije kuko byadusanze nyine ntitwaya gukora buri kintu cyose uko gishoboka niyo mpamvu nisubira inyuma nkicuza nkavuga ariko umutima wo twari tuwufite wo guhagarika ibyabaga ariko ubushobozi bubikora ku buryo buhagije ku buryo twashoboraga kurengera abantu bapfaga aho gupfa miliyoni imwe iyo dushobora gukiza 200,000 ngahe kubera ko twashoboye gukora ibishoboka iyo tuza kugira ubwo bushobozi nicyo cyabaga kumushimisha njye rero nicyo kimbabaza gusa naho ibindi abavuga ubusa birirwa bavuga bo nyine ntacyo byahindura kuri ayo mateka nta nubwo bakwiye kujya bahindura amateka ngo bayavuge uko atari RPF ahubwo yari ikwiye kuba ifite urubanza n'abisha abantu n'ababashyigikiye niyo ikwiye kuba ihagarara ahantu igacira abantu urubanza ntabwo yo kuyicira urubanza bishoboka ntabwo bishoboka ntibifite n'aho bishingiye ariko uwo mwenda niwo numva mfite ntabwo twakoze ibihagije kuko ntitwari dufite ibihagije bituma tubikora ariko ubushake bwo bwari buhari ariko ubu noneho uwabisubira byo byagorana rwose n'ubu n'abasubira bakabikora nk'abo bimbwa nyine nabo birirwa bambika imbwa ibintu barimbwa nabo kandi urumva ni ibintu umuntu umwe agira ajya kwihisha akica umuntu ariko politiki yakongera kubigira gutyo ikajyamo abantu babyitabira kubikora icyo gihe rwose icyo tutakoze kiriya gihe noneho kizakora kurwanya ikibi wihanukiriye nta cyaha kirimo na busa ibihe byarahindutse rero byahindutse vuba bidushyira mu kindi gihe ugarura umuntu ukamukarabya ukamwambika yarangiza akanyura inyuma akajya kugusengera cyangwa akajya kukuvuga nabi ubwo ni ibyo bihe tugezemo ubwo niyo politiki y'isi tugezemo ariho kuba abo ngabo mujya mwumva hari abamwumvaga bavuga burugeri niba ari burugeri nta kirimo nta na busa nta kintu kimurimo n'abakorera ni iki bafite icyo cyaha bafite cya jenoside hano mu Rwanda ubwo ni cyo kizabagirira nabi kizabagaruka bavugaga bari ba Pero de Banda abo bacise baragiye ubwo nta kibazo ariko nta bazagaruka ubwo rero aya mateka y'ahantu ni uko niko ameze abo banyamahanga abanyamahanga rero bakongera bagakoresha noneho n'abanyarwanda abanyarwanda bamwe bagitekereza nabi cyangwa batekereza nabi kubera ko bakoreshwa ikindi nasabaga ni uko n'abo banyamahanga batajya ba historia yacu amateka y'u Rwanda bareke kujyajyamo ngo bayatobange bayagire uko bashatse ko kuna biba hanatwe two kubibemerera ko biba ngirango nabwo iyo ubona abanyarwanda bafata abanyarwanda bamwe badafite amateka yari yose badafite n'icyo bakoze abanyamahanga bakajya kubagira n'intwari intwari zo muri genocide yewe ndacyategereje kugeza n'uyu munsi abantu bagirwa intwaro n'abo banyamahanga bavuga ko ari intwari muri genocide ndashaka kumenya umuntu n'umwe bakijije ntabwo ndamumenya n'ubu nawe kandi urababaza ntibabazi ko gusa ngo bakirije abantu bagafata umuntu ni rusesa bagina usigaye ujya hanze wirirwa igisambo akorana n'ibindi bisambo ibisambo bimushyigikira birirwa bavuga ko ibintu bigiye gucika mu Rwanda habayeho genocide y'abatutsi ubu hari hafi gukurikiraho iy'abahutu rusesa bagira abagina ariko ntabwo ari rusesa abagina buriya nabamukoresha igikoresho cy'abantu bahora bashaka guhindura amateka y'u Rwanda bakayagira uko bashaka kuyabona bakayagira ku buryo babona aho bihishe icyaha bafitiye u Rwanda bakoreye u Rwanda ubutwari bw'abanyarwanda bajye bareka abanyarwanda babuvugiye bajye bareka umugabo hariya yatubwiraga umuntu wamukijije akamugemurira akamuhisha byamunanira akamugira inama uko yagenda ibyo ubuse ko tumuzi ko bamutubwiye abandi bo bababwiwe nande aya mateka abo banyamahanga rwose ndabasaba ko bayaruka kujya batuvangavangira bagatobanga amateka y'u Rwanda uruhare bagizemo rwo kuyangiza birahagije bikongeraho kuyatobanga ariko nk'uko abanyarwanda twanze gupfa gupfira gushira nk'uko na genocide itaje ngo irangize abanyarwanda ni nako ari abo banyarwanda bagifite imico mibi na politiki mbi ijyanye na genocide niko nabwira n'abo banyamahanga nabo birirwa bakina imikino iri aho bakinisha abanyarwanda baba badusubiza inyuma ko rwose gahunda yo gushaka kubaka u Rwanda rushya yo kuruteza imbere yo kugerageza kugira ngo abanyarwanda bariho batapfuye bakomeze babeho iyo ngiyo ntabwo isubira inyuma kandi twiteguye no kurwana urwo rugamba nk'uko twarwanye n'urwa genocide rwo nubwo tutakoze ibihagije kuko tutari tubishoboye ariko ubwo tuzakora ibihagije kandi twiteguye kurwana urwo rugamba rwose n'ushaka kurushoza uwo ari we wese mu buryo dufite ubwo ari bwo bwose kuko kutabikora ni icyaha kandi kutabikora kutarwanira igihugu cyawe kutarwanira ukuri kwawe ugomba kugira ko ibihe ngira ngo ingaruka zabyo nizo mbi cyane kurusha kubyemera ngo undi muntu abiguhe aho abishakiye cyangwa aguha ibindi ashaka bitari ukuri bitari uburenganzira bwawe nk'uko abantu n'ubundi bakwiye kubabarira. Nagira ngo usubiremo rero gusaba abacitse ku icumu ko bajya bakomeza kwihangana, bajya bakomeza kwihangana kuko tunabasaba na byinshi birenze ibyo twari dukwiye kuba tusaba tubasaba cyangwa byinshi birenze n'ibyo dusaba abandi. Impamvu ni uko abandi se bamwe cyane cyane nk'abishe bo twabasabiye abatumye politiki baho bakanayikoresha bakica abantu bo ntidufite icyo twabasaba kuko ntacyo bafite. Niyo mpamvu tugaruka kuba turi kubashitse ku icumu akaba aribo dugisaba kuko nibo bagifite, icyo bafite n'iki bashobora gutanga izo mbabazi. Ntibibagirwe gusa twese twibagirwe ariko izo mbabazi abantu bakazitanga nibo bazifite, tureze abandi abishe bo twabasabiye ntacyo bafite, ntacyo bafite twabasaba, nta kintu kizima bafite twabasaba usibe ko tubasaba kugishaka gusa icyo kizima bagira muri bo kugira ngo igihugu gishobore kubaho. Hanyuma ibibazo byo byavuzwe birazwi biriho, ariko ni uko tuzajya dukomeza gushaka uko bikemuka, tuzajya dukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose mu bishoboka, rimwe tugafatanya ndetse no muri ariya mahanga abarimo badafite uruhare muri aya mateka kandi bumva n'ikibazo bafasha u Rwanda, bafatanya n'u Rwanda. Abo ibyo bihugu by'amahanga turabishimira ko hari ibifasha, hari tukanabifuza ko byakomeza gufasha kugira ngo noneho tubone n'uko dufasha n'abacitse ku icumu no gufasha n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere. Ibyo tuzakora igishoboka cyose, dutera intambwe uko tugenda dutera intambwe. Imikorere y'abantu, hari n'abantu badakora neza rimwe na rimwe ariko bitajya muri iyo politike ya jenoside, ari imikorere mibi gusa isanzwe, umuntu agahora akosora, ahana, akurikirana kugira ngo dushobore gutera imbere. Ibyo ngira ngo nibyo tuzakomeza gushyigikira no kugira ngo u Rwanda rwongere rubeho, abanyarwanda bongere babeho kandi barusheho no kubaho neza batera imbere. Nagira ngo rero nsoreza aha ngaha nsaba abanyarwanda bose ko bakomeza kwihangana kandi bagakomeza gushaka gukora kwiteza